lishayishela shona siyandwa singakafiki kwimpumelelo yothando lwethu lishayishela shona
lishayishela shona singakafiki kwimpumelelo yothando lwethu
lishayishela shona siyandwa
lishayishela shona singakafiki kwimpumelelo yothando lwethu
dali alishone lendlele nalolu thando lwethu
amanga nowenzi sinje sibulu moya wami
daline lenza lihlwele ndlele nalolu thando lwethu
amanga nowenzi sinje sibulu
wenukohlwe into eyodwa kulolu thando lwethu indoda
yathobelwa winimuthando hayi amanga nokuphila impilo yokusilawula
uyazi ukhohlwe into eyodwa kulolu thando lwethu indoda
yathobelwa winimuthando hayi amanga nokuphila impilo yokusilawula
akazenzanga umavula ngokungathembi lolu thando lwethu uyazi akazenzanga umavula
ngokungathembi kwakho
akazenzanga umkhize ngokubaleke lo mntwana wakho uyazakazenza
ngokubaleke wakho
uyazakazenza ngusiya ngokuphika umntwana wakho uyazakazenza ngusiya
ngokubaleke wakho
akazenzanga uPGK ngokuphika lo mntwana wakho uyazakazenza
uwena mathembala wakho
selishonile siyandwa
ungenjembisumana
yemtakwethu
majesi zoshata Sitandwa
funi mina
awasa precisam chorar.